Early moon ulionigea, yashaanza kunika kichwani, yale ulioniambia muhimu nitazingatia, na naahidi moyo wangu nitakupa, moyo wako nitaupokea. Sili silali na kuwa na hofu dhalili, presha juu hoijali, na kuwaza wawa penzi tamu hatari, sishubiri asali, tuwele tanari nikiwa na wewe. Shobo shobo mimi stuck, nye wapita njia tena, mkome kunigas, yendwa nani julia, mazoea urafiki baka nimemchumbia, na kupenda na nahisi nimechanga nikiwa nimekua
kichawa mapenzi, kichawa mapenzi, kichawa mapenzi, kichawa mapenzi.
Nusu saa dakika, ukiniita naitika, baby na mnanita, niko hapa nimefika. Mwenzio nantisha, au nataka kunipa, fanya harakisha, nisijaza susa. Shobo shobo mimi stuck, nye wapita njia, tena mkome kunigas, yendwa nani julia, mazoea urafiki baka mimi.